wayeke awabundisele ndlela awasizaphumele awaqole awayeke awabundisele ndlela awasizaphumele awaqole awayeke awabundisele ndlela awasizaphumele
Abanye basogola basazole malweba.